bonke bangani bami labahle emakhaya lokhuluma konqana indlethele. Indaba yanamuhla inesihloko lesithi Run Talita Run. Ibhalwe nguVuyokazi Ngemuntu. Asiyilalele. Talita bekuligunvane lasekhaya. Uma emndenini lomkhulu kanti futhi ngiyilomdzala ebantwaneni labangemashumi lamabili nakona. Likhaya lakubo bekungumgodi lobo ugobha emva kwegandaganda lenzala yemlimi. Umndeni waTalita uthola kudla egushedela lomlimi. Kepha lomlimi unelikati lelikhulu ligama lalo kungijinja. Kanti liyatifela ngemagunvane.
Ayimthazi nakancane jinja.
Kusho Talita atshela uyise. Kepha bekade ukuthi uyakhona kulidoja lelikati ngobe babe wakhe bekamfundisa kahle kutivikela. Kusukela ebuncaneni babe wakhe wabafundisa bonke abantu bakhe ukuthi kubalekelwa njani. Bekavame ukuthi
asithathe ukuthi mina ngingijinja futhi ngiyangijimisa. Kufanele ubaleke utephule kuze ngakubambe.
Beka bese uyabagqoshisa labantwana amemede.
Nyawu, nyawu.
Ngidani bamba, nginidle amagunvani lamancane.
Lamagunvani lamancane lang 24 athi amemede asuke ngemadubane abaleke. Bebe bekacinisekisa ukuthi labantwana bayakuvisisa kubalekwa kwekuthi likati lingababambi. Emagunvani lamancane bekachitha tinyanga aceceshwe ngokubalekwa ngembi kwekuthi avunyelwe ukuphumela ngaphandle. Nanobe kunjalo, bobabe namake, bebavumelela amagunvala amancane ukuthi aphumele ngaphandle, nangabe ehamba naTalita, kuze awakhombe indlela yokubaleka. Ngalinye ilanga, onke lamagunvala amancane besakulungele ukuphuma ngaphandle.
Nicaphele bantwana,
kusho make ngelivi lelikhathadekile.
Sitawanda njalo make,
kusho Talita aqinisekisa make wabo.
Buyani sambeni, nilandzele mina.
Kusho Talita, ahola lo mhlambe emagunvani lamancane lang 23, sebaphuma kulomgodi lo likhaya lakubo. Bekuphishekiwe ngemsebenzi epulazini ngalolo langa. Bekulilanga lokuvuna, kanti wonke umuntu abe matasatasa asebenta ngokutikhandla. Bekunetibhedvu letinyeni letifaka ikhathi emathanga, tamatisi lovuthiwe, emazambane, bhatata kanye naletinye tibhedvu. Talita, watilungiselela kusebenzisa tinzipho takhe letincane.
Ngiyatithanda tindumbu telithanga.
Avakale sekasho njalo. Waguquka wabuka labantu babakubo wahleba wathi
nasitawusebenza ngekuhlakanipha ngenze ngasambe nendle lokunyende ekhaya futhi nginelicebo lelihle Suze ngachamuka lenje ngolokufanele uyiphazamise nento ucinisekisa ukuthi likati lasuka endleleni yethu nokunini labanye nitawesenifola umlayini lomuzi losuka lapha egushedo uyophelela ekhaya
nembali afola emagunvani lamancane. Talita wacinisekisa ukuthi wonke lo lapha uyati ukuthi kumele endeni. Talita wacalata egushedo kuze aqinisekise ukuthi ikude umuntu lokhona. Kepha wabona indvulo yamjabisa kakhulu.
Oh bukani, ukhona oshiye lebhakede lemacanzi etafuleni. Siyawathanda thina emacanzi.
Asho atshela umnakabo Marvin.
Oh yebo.
Kuvuma Marvin.
Talita, gibela emahlombe ami kuze ukhone ukugibela esitulweni. Nasofika lapho, kutawubalula ukuthi uzube uyofika kulamacanzi.
Ngekuphathe makwelizo, Talita beseka setule etafuleni aqonze kubhakskidi wemacanzi.
Phangisa!
Kusho Marvin nanoma bebahleba. Kepha inja yakhala yabeva, yakuchamuka seyigijima.
Woof, woof, woof! Baleka, Suzi!
Kumemeta Marvin. Suzi bekade ukuthi kufanele endeni. Wagijima watephula etama kulahlekisa lenja umkhondo. Kanzi ngenhlanhla yema yambukela. Ngalesikhathi lenja isemile ididekile. Lamagunvani lamancane aqala kunikatana tincedvu telithanga ematamatisi kanye nabhatata kuhamba ngalomugca lawufolisile ayofika ekhaya. Khona lapho Talita weva umsindvo lowendiwa emagunvani akhala kabuhlungu kwetfuka.
Maye, ngujinja ke lona, ngiyamuva.
Kusho Talita etama kuphakamisa licanda.
Ngitawubala kanjani ngofika ekhaya ngaphandle kokuphohlota lelicanda?
Kukhononza Talita. Ngalesikhathi Talita asatanatana lelicanda, jinja wagxumela etafuleni.
Baleka Talita!
Kumemeta Marvin, naye abaleka abheke ekhaya. Kepha ngembi kokuthi Talita anyekade, kwenteka tintfo letimbalo, inja yacala kukhonkotha, onke lamagunvani lamancane abaleka aconza ekhaya. Likati lamanyatela Talita ngezidladla salo. Umlimi nendvodzakade yakhe bawuvola umsindo. Beta bagijima kutobuka ukuthi kwentekani.
Kwentekani lapha?
Kumemeta umlimi. Likati letfuka kakhulu lakhahlela lo bhaskidi uwawa etafuleni. Kwasakaka emacanza laphukile agcwala phansi. Umlimi wathukuthela wagana lunwabo. Kepha inja yagijima yayokhotha lamacanza lachithekile phansi.
NguJinja, sewusuke kungeva, ucushisana nalamagunvani amancane.
Kusho indvodza kaDemlimi, beyineminyaka lemithathu ubudala, futhi beyiwathanda lamagunvani amancane.
Jinja, Yeke leli gundwane lihambe.
Kuthatha umlingi kufukuthela, leli kadla miyekela Thalitha. Thalitha akamanga asabuda elangeni. Wavele wacela embuzini, wakhipha onke emadubane lanawo njengokufundisa kwakhe nguyise. Washobela emgodini lolukhaya lakubo. Thalitha usinze ngekulambisa, wathi nakaphakamisa emehlo wathola uyise nenina kanye nabomnakabo labangu-23 bambukile bamandi ngekwethuka. Thalitha wamoyitela wasukuma wathithinzita wathi,
"Ngiyathi angikakhoni ukuta nelicanza, kepha ngikhonile ukuphazamisa leli kadi kuze nicabange ukudla lokunyenti lokuthi asichuba tinyangana. Kanzi mina ngibuye ekhaya ngiphephile, leli kadi leli ngeva lishiyeni lakimi, ngintalikhomba abantu funa siphinze sahlangana."
Iphelela lapha inzama yethu bangani. Ningakhohlwa ukuvakashela likhelethu lelithi www.nalibali.org. Qala ngenzaba. Nisale kahle bangani emakhaya, nani bangani bami lapha e-studio.